Junkiesupplier.com.
Nur der Sonja Paar.
Adam kisema nazingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua sikubali, tanibeba mbwa nye. Mkisema nazingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua sikubali, tanibeba mbwa nye.
Na leo na posti picha yake, nilikuwa pa pressure, exi wangu muone kiboko ya mie. Aliyeniteka huyo hapo ni wangu bebe yake. Najua na watamanisha na ndo maana niko naye muda wote. Namlinda kama pesa na sio bongo kwa kama mtoni. Nikifananisha la bado afanani, yani so mchongo safi nje na ndani. Na body sex asiende tadukani. Alipo mzuri, 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 mzuri. Hii alipo mzuri, 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 mzuri. Usomba kikata, break it down, break it down. Break it down,
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 break it down.
Nacha kwanza na kasula kapiche, na ndo wangu wa maisha. Mpo mnaojibebisha, meseji zenu naoneshwa. Mnajizima data, mnajiendesha, basi tutawaoneshe. Eti mnataka action, niwete compen. Iza kisimen, mwisho iwezeshen. Mr. Fashion, niko attention. Taja location, nije nikunyoshe. Mana, sitaki mchezo na penzi langu. Cheza na muse, cheze na baby wangu. Sitaki mchezo na penzi langu. Cheza na muse, cheze na baby wangu. Ndoa kwangu mi, wa ubavu ni kutugombanisha. Itowezekana, mchekie na mi, tunaendana. Si kutugombanisha, unatafuta rana. Mkisema nazingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua sikubali, tanibeba mbwa nye. Mkisema nazingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua sikubali, tanibeba mbwa nye.
Na leo na posti picha ya Salima, picha ya Salima wa mama. Nataka mumone mlembo wangu mwanana.
Alipo mzuri, 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 mzuri. Hii alipo mzuri, 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 mzuri.
Na uzuri yote mi wala simu honki, nae ya nionki. Tunasaidiana panapo kwa na vipindi. Wala simu hombi, nae ya niombi. Ila tunapeana panapo kwa na balidi. Niki mita queen, ana nita king. Yes my queen, baby go inside. Iwa yako ni chumfin. Shoka mpini kuwamisha na sayari walari ya tuzina.
Ukimsimamisha, unajiaikisha, unajicholesha, yote meafikisha. Ni mapicha picha, unatongoza ina tajwa mimi malatise. Bada ujaogopa,
uogopi. Kukuwacha na umae, kiko kitu stia wazaga mama. Usije kunitemae, mwenyewe ukaniacha dilema.
Ukiniacha ntaria, mentaria. Ukiondoka ntaria, mentaria. Ukiniacha ntaria, mentaria. Ukiondoka ntaria, mentaria.
Napenda kikatu, break it down.
Lindo kushka, wanambeshi OG. Buda zone hapa, Hazim Tosh. Wizadi, Manoma, Idi Nyau. Nazigi Mari, Wari, Wari, Pari, Wari. Luka Shio, Sumankoda, Oscar Lewa. Nazado Mosko,
Choro Boxa. Koba kifea
Msodoki wa kesho Afizi mamo na nyauloso
Digala
Msodoki wa biopi
Na bubali.